Remember where you got it from. Zambia Music Published on CO.
Ziribe makutu kama mawanu zima wamba yes zonse ndaona inene masonga muda zirenga ndinu ndima anu ndani sichimvera ina mokana kola mawanu sabwerera pachabe Titica in Mukalamula, Mauano Sabuera Pachabe Sabuera, Sabuera Mauano Sabuera Pachabe Sabuera, Sabuera Mauano Sabuera Pachabe. Kumwamba kutali kopeze kanyenyezi Kumwe mbala meni ndege sisi ngafike ko Pomwe pama imatu wa mu lenga lenga mu Palibe cha moyo chinga yandikirepo Anaziringa dimau wake Dimau chabe zonzezo Inu ndimau chabe Dichani switching vera inu moka nangola Mauhanu sabwerera pachabe Dichani switching chitika inu mukala mula Mauhanu sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Mauhanu sabwerera pachabe
Remember where you got it from. Zambian Music Published on CO.
Trick it, bitch.